got that ass, it's killing me. The way you bounce, baby, I'm turn around, baby. Ranginha, usi, cappuccino. Face to the ground, when you bend over, baby. Private show, na kuta, yeah, you already know. Mohana mulai, yeah, ni shindu shingo. Shukisha, mami, go down low. Badia, badia, tente. Tena sure me tu bali, weni, baby. Mon amu, si basi uje na your best friend. Kuna nekani kome shuka toka heaven, heaven. Chini nani ita kwa mchina. Changanya majina stima. Anaikali ya nyuma ya bima. Ukinyomba sezi kunyima ya nane akata.
Kwa step, Melanie, Melanie, toto la mshep. Nikalipe mali kwenu mama twenze. Kiri kiki kiki, karaka kaka kaka. Kakupa mama kiuno, kiuno. Kiri kiki kiki, karaka kaka kaka. Kakupa mama kiuno, kiuno. Yeah, baby you're my angel. When you smile I'm dying. We mzuri kila angle. Even when you cry. Budi budi ina makusudi. Mara chali na kifudi fudi. Budi budi ya nileta kwenye mudi. Ukinipa mara moja kwenu haurudi, I swear.